pull me down, oh my baby, now enter Giona. Me don't move so good, oh queen, you wate wata to come. Nakumbuka wakati nalisha viporo, sina hali likosa godoro, matatizo ya hali mie na wewe ya tukukoman. Na imani, ushaza kunipenda unyamini, na mimi sito kudanganya tena upendo wala haupingiki, wote tunafana. Mwingine kumpenda mimi sioni, sito ruhusu kujidanganya daima kweli. Nitakupigania mama,
wewe mimi nawe,
wajua na mvua mama,
na wewe mimi nawe,
na ya tuwachani,
na wewe mimi nawe,
wakereke wa fiatu,
na wewe mimi nawe,
niwaunguze wa roho mbaya. Unapunga majani, mina wetu tavuka mitiani, bila kurukushani, yangu michezo waijua chumbani baby. Ile raha tungejua na mapema, kucha singengata mie na kutema. Ushanipenda baby unyamini, na mimi sito kudanganya tena upendo wala haupingiki, wote tunafana. Mwingine kumpenda mimi sioni, sito ruhusu kujidanganya daima kweli. Nitakupigania mama,
wewe mimi nawe,
wajua na mvua mama,
na wewe mimi nawe,
na ya tuwachani,
na wewe mimi nawe,
wakereke wa fiatu,
na wewe mimi nawe,
niwaunguze wa roho mbaya. Mobeto mtoto kadori, ndani kwa ndani na mwagia mtoli, hatuachani, hatuachani. O mama kwa juu roll it, ikamatie sichomoke useme I'm sorry, ibingirie uimbe Saida Karoli, ninawe tunafana.